murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nimudukurikire kandi no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Isezerano rero ni ryo murisanga. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko indwara zitandura arizo zihitana abantu benshi kurusha izindi. Indwara se zitandura ni bwoko ki? Mbese ni izihe? Ese zaba ziyongera mu Rwanda? Ese niba ziyongera mu ruhe rugero? Impamvu se zituma ziyongera zaba izihe? Nibyo tuganiraho na Profesori Mucumbitsi Joseph, umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda, Rwanda Non-Communicable Disease Alliance. Profesori Mucumbitsi kandi ni inzobere mu by'indwara z'umutima, cyane cyane iz'abana. By'umwihariko akorera mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal n'ibitaro bya gisirikare by'i Kanombe hombi ni Kigali. Nshuti z'ijwi rya Amerika rero ntabatindiye mbazanira umushyitsi. Profesori Mucumbitsi Joseph, uraho neza, urakoma?
Uraho cyane kamiri.
Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya tusangire.
Nuko rwose. Ndagushimira cyane rero uyu mwanya wigomwe ukawuha abanywanyi b'ijwi rya Amerika, ariko nakuvuze muri make cyane, sinzi nimba wakwibwira abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku buryo burambuye.
Urakoze cyane Joseph Mucumbitsi, ndi umuganga nkaba nkora mu Rwanda, aba mvura abana cyane cyane indwara z'umutima, ariko nkaba nyobora urugaga rw'imiryango itegamiye kuri leta irwanya indwara zitandura. Ubwo ndaza kubisobanura kubera yuko twasanze bikeneye ubuvugizi budasanzwe, kuko izo ndwara nizo ziri ku isonga mu kwica abantu benshi mu isi ndetse no mu gihugu cyacu u Rwanda. Ku buryo rero twahurije hamwe imiryango irenga 20 ihuriramo ari abarwaye izo ndwara zitandura. Natanga urugero: indwara ya diyabete, indwara z'umutima, iz'impyiko, za kanseri y'ibere. Iyo ni imiryango yose yagiye yishyira hamwe kugira ngo igerageze kugira ubuvugizi kandi irwanye, ikangurira Abanyarwanda kumenya izo ndwara kandi igerageze kuzirwanya no gufasha abazirwaye.
Igitekerezo se cyabajemo gute kugira ngo mugire gutya muhure mukore urugaga? Kubera ko ndibwira yuko mugitangira hari mutari muziranye ayo mashyirahamwe, mwayamenye gute kugira ngo mufate icyemezo cyo kwibumbira mu rugaga?
Abitangiye mu fondasiyo y'umutima mu Rwanda inyobora iriho kuva 2008, organizasiyo ya asosiyasiyo ya diyabete mu Rwanda nayo iriho kuva mbere y'2000, ndetse na asosiyasiyo ya kanseri twihurije hamwe ariko dusanzwe dukorera hamwe batangiye ubuvugizi tukajya dukora niba yenda hari abagiyuka b'i Kigali tugenda n'amaguru urugendo rwo gukangurira abantu kugerekeye siporo n'indwara zitandura cyane cyane z'imitima abandi bagakora ibikorwa bitandukanye byo kurwanya diyabete bukeye dusanga dukwiye guhurira hamwe cyane cyane ko twari tubonye ko no muri East Africa mu bihugu bidukikije bafite izo aliyanse z'indwara zitandura kiremi ry'u Rwanda ndetse duhura na bagenzi bacu bo mu bihugu bya East African Community ku buryo ubu ngubu aliyanse ya East Africa y'indwara zitandura nayo nijye uyiyobora tukaba naho duhuriramo turi izo mpuzamiryango yo mu bihugu byose bya East Africa irwanya indwara zitandura.
Nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika, tuganira na Profesori Mucumbitsi Joseph, umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda. None se izi ndwara ni bwoko ki? Mbese indwara zitandura amazina yazo ni iyi n'ayahe?
Bazise izitandura kugira ngo bitandukane n'iyo n'izandura abantu bazi cyane cyane izikenera antibiyotike nk'igituntu n'izindi nk'izo sida mbese hari indwara zitandukanye zandura umuntu yanduza undi ariko zishobora kuvurwa zigakira yenda kenshi zikanakira burundu. Naho indwara zisandura ni indwara zose umuntu ziba karande kandi ishobora kuvurwa ariko akenshi idakira burundu kandi izo ndwara ziri ku isonga ari mu isi ndetse no mu Rwanda ni indwara z'umutima cyane cyane zica miliyoni zigera kuri 12,500 mu isi yose cyane cyane mu bihugu bitaragera mu nzira y'amajyambere ikiri mu nzira y'amajyambere agakurikiraho cyane cyane za kanseri agakurikiraho diyabete agakurikiraho indwara z'ubuhumekero iz'uko arenye twavuga ko arizo mbese z'ingenzi ariko bitewe n'ibihugu naho muri nko mu Rwanda mu bushakashatsi baherutse gukora basanze ibyerekeye kumugara bitewe n'impanuka z'umuhanda nabyo biza hejuru mu mibare nk'uko noneho n'indwara zo mu mutwe nazo ziri mu ndwara zitandura nazo ziri mu cyiciro gikurikiraho hanyuma hakaza n'izindi ari iz'amaso ari zo ku munwa n'izindi zitandukanye ariko iziko arenye ibyo byiciro uko ari bine bitanu nibyo bya mbere bigize izo ndwara zitandura.
Mu Rwanda se iyo mubirebye byifashe bite? Dufate cyangwa se dutandukanye icyaro n'imiji, byifashe bite mu cyaro, byifashe bite mu miji?
Harimo ikinyuranyo ariko yenda kugira ngo isubize neza nakubwira yuko izo ndwara ziri ku isonga ari iz'umutima, ari diyabete, ari kanseri zimwe na zimwe ndetse na zimwe zo mu buhumekero bifite intandaro imwe. Hari ibyo zihuriraho uko mu bizitera bituma zishobora kubaho iza ku isonga harimo itabi itabi harimo inzoga nyinshi hariho kurya indyo itabereye ubuzima bwiza cyane cyane ndetse hakazaho no kutanyeganyega cyangwa kudakora imyitozo ngororamubiri. Ibyo bintu uko ari bine bisangiye n'izo ndwara muri rusange bizanamo nyine n'ubunini bukabije ku buryo rero icyo nicyo cyanihagituma haba igitandukanyirizo mu bo mu mujyi n'abo mu cyaro. Navuga yuko indwara zijyana n'ubunini bukabije ziganje cyane mu bantu batanyeganyega bo mu mujyi bafite ibyo barya bihagije kandi badakora imyitozo ngororamubiri bihagije ku buryo bagira ubunini bukabije. Ibyerekeye itabi n'inzoga byo mu bushakashatsi bigaragara ko no mu cyaro bihari kandi bikomeye, ku buryo rero navuga ngo nta cyaro nta mujyi byose bigeze aho hakaba usanga hose. Natanga nk'urugero ku muvuduko w'amaraso ukabije, hypertension, nk'iyo ntigombera umukene cyangwa umukire, n'indwara twavuga ko ari kimeza ikunda kuboneka cyane cyane ndetse mu bantu b'abirabura, ku buryo wa mukene wa umukire wakora imyitozo ngororamubiri cyangwa utazikora bishobora kugushyikira ukagira umuvuduko mwinshi w'amaraso. Kandi umuvuduko mwinshi w'amaraso akaba ushobora kugutera ubumuga bukabije wavuye amaraso mu mutwe ibyo bita stroke, cyangwa se umutima wananiwe kubera guhora urwana n'uwo muvuduko w'amaraso. Rero muri rusange izo ndwara ushobora kuzibona hombi kuko n'abariye bidahagije mu giturage b'abakene bazingamye baravuga ni ukugwingira, baba ari abana bavuka bafite ibiro bike cyane, baba badakura bakagwingira munsi y'imyaka itanu, nabyo byagaragaye ko bishobora gutera ikibazo gituma uzagira indwara zitandura harimo iz'umutima n'iyo hypertension ndetse na kanseri.
Ijwi rya Amerika.
Iyi mibare rero yenda cyo navuga ni kimwe gusa mu mibare iherutse kugenda ivugwa itangazwa mu bushakashatsi bumwe na bumwe bwakozwe ni uko indwara zitandura ziri ku isonga mu gutera impfu nyinshi mu Rwanda, bikaba ka 44% ku buryo rero ndetse bavuga ko ushobora gusanga mu giturage byiyongera kubera yuko zitagaragara hakiri kare, kandi yenda ntibabe bajijutse bihagije cyangwa bafite uburyo bwo kwivuza, ku buryo rero iyo mibare iteye impungenge.
Kandi ishobora nyine kuba inarenze,
ishobora kuba irenze kuko hari abantu bapfa batageze kwa muganga. Nubwo minisiteri yashyizeho uburyo bwo kugira abantu, hari abantu bigishije kuzajya agenda n'ubwo umuntu yaba yaguye imuhira bakabaza ba umuryango we n'uburyo yafashwe bakagerageza gucishiriza icyaba cyamwishe. Ibyo nibyo bita verbal autopsy. Ibyo rero ni ibigerageza kugabanya abantu bapfa batazi icyabishe kuko bituma imibare igaragara ku gihugu bidahagije.
Nshuti zacu, murumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni ikiganiro muri Isanga. Turaganira na Profesor Mucumbitsi Joseph, ni umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda, ariko akaba ari n'inzobere mu by'indwara z'umutima cyane cyane iz'abana. Nk'uko rero mubizi, iki kiganiro ni icyanyu. Noneho rero kuri telefone dufite Ruhamya na Shafi. Shafi abe yihanganye gato, noneho duhamagare Ruhamya. Ruhamya we,
karame karame,
uraho urakomeye?
Muraho, murakomeye neza.
Yego, turaho. Umwaka mwiza.
Kuri twese, kuri twese. Amakuru,
amakuru ni meza. Ijambo ni ryawe rero, Profesori Mucumbitsi, muri kumwe?
Yego, nge hari ukuntu ngira ngo ndamubaze. Urabona aba badogiteri batubwira izina ndwara z'ubuhumekero, ndajya mubaza ko kantu ku itabi njye nagize amahirwe yenda yo kugenda mpura nabo bashigisha arakubwira ngo itabi ni ribi mu kanya gatoya, ahubwo barimo kurinda ngo ntumbekeye. Oya, ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe. Abandi baprofeseri cyangwa badokiteri muhobo bagomeye muri kaminuza ugasanga arakubwira ni bibi, ni reka mbwira ngo ni bagenzi, ariko ugasanga ntibishoboka kugira ko itabi ari bibi. Kandi aba bahanga bo baratubwira ngo bifata bigira ingaruka ku ndwara z'ubuhumekero. ya no kimwe rya
n'ibyo
n'uwo mukanya mugahura n'undi mu docteur cyangwa mu professeur arimo kugira gute arimo kuri nyaka kandi yakubwiye ko ari bibi mubaze
yego
ngo kuri sport ngo gukora sport ni byiza okay ni byiza cyane ese ko harimo abana bakomeye bakomeye kubona bitwa n'indwara z'umutima kandi twese bakora sport ku rwego ruhagije bahura nabo baganga b'amakipe akomeye atwite kuvuga ngo amakipe ya Afurika aroroheje niba amakipe yo mu Burayi muri Aziya muri Amerika ukumva ngo yishwe n'indwara y'umutima kandi yakoze sport ibyo biterwa n'iki
reka profesori mucumbitsa gusubize ikibitera
ego murakoze kandi
cyambere na mbere nagira ngo kubwire ntabwo ndi uvuge nka Yezu cyukora ibyo abaganga bakubwira ntugakore ibyo bakora sibyo kuko aba yakwigishije yenda akaba ku giti cye hari ibyamunaniye kubireka ariko ntabwo bikuraho yuko iryo tabi riri bibi waruzi yuko itabi ryica miliyoni zirenga 8 mu mwaka mwinshi kandi 8 kujyana yabo bantu bapfa bakaba baba bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'u Rwanda ndetse icya cumi cyabo kikaba ari abana bari hagati y'imyaka 13 na 15 rero itabi ni ribi ntabwo ritera gusa indwara z'umutima nako z'ubuhumekero zitera indwara z'umutima zitera kanseri z'ibihaha n'izindi zimwe na zimwe mbese itabi ni kimwe mu bintu ku isi banashyizeho ingufu ndetse no mu Rwanda kugerageza kurica uko bishoboka usibye ko abaricuruza nabo bafite ingufu ariko amategeko arahari nubwo atubahirizwa cyane iteka ariko itabi ni ribi ngusabye rwose kuzakora uko ushoboye niba urinywa ukarireka nayo byerekeye kuba warwara umutima kandi ukora siporo genda icyo nasobanura ni uko hari indwara zimwe na zimwe zitajyana no gukora siporo cyangwa kuyikora mu mutima ushobora kuba ufite ikibazo cy'umutima udatera ku mujyi umwe hari ugiye wihuta ubundi ukagenda buhoro wakora siporo bataragupimije nda mbere neza cyangwa se waranipimishije wakora siporo cyane umutima ukaba ari igihe wahagarara nibo bamwe namwe tubona nyine bagwa mu kibuga barimo bakina usibye kenshi utanamenya neza n'ibindi biba birimo nk'ibiyobyabwenge bamwe bafata kugira ngo bagire ingufu ibyo ariko sinabijyamo cyane icyo nashaka kuvuga ni uko siporo icyo cya mbere kidahenda kandi gifite ubushobozi kugabanya kuba warwara diyabete kugabanya umubyibuho ukabije ni ukuvuga na ya diyabete ikagabanuka kugabanya umuvuduko mwinshi w'amaraso byari ubushakashatsi bwarakozwe kugabanya ndetse noneho no kuba wagira indwara z'umutima zituma ziterwa n'amavuta agenda akihoma mu mitsi igaburira umutima ubwawo coronary artery disease bavuga ngo agize crise cardiaque cyangwa heart attack ibyo yo gukora siporo nubwo wabagiriye amavuta yenda menshi ariko bishobora gutuma bigabanya uburyo wagira iyo heart attack cyangwa crise cardiaque rero rwose siporo ni ingenzi kandi mwabonye yuko igihugu cyacu cyabishyizemo ingufu cyane kugira ngo ari Car Free Day yari gukora gushyiraho abakozi umunsi w'ikiruhuko kujya gukora siporo kwa gatanu nyuma ya saa sita n'ibindi byose leta ikora kugira ngo siporo zitere imbere bizafasha igihugu kugabanya izo ndwara zitandura cyane cyane iz'umutima diyabete na hipertension.
Ijwi rya Amerika nk'uko rero nari nabivuze mu kanya kuri telefone dufite na Shafi. Shafi we uraho neza? Umwaka mushya muhire. Ariko se Shafi ni ryo zina ryawe koko?
Ni Shafi Kundubone.
Kundubone?
Kundubone Shafi.
Okay. Nuko Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mfite ikibazo nyunganizi n'inama. Ikibazo mfite najya mbaze kuri indwara y'umuvuduko w'amaraso.
Yego.
Ese iriya ndwara ni uruhererekane hereditaire? Icyo ni ikibazo. Ese iterwa n'iki? Ikindi nashaka kuvuga mbona ikintu gishobora kuba gitera ubwiyongere bw'izi ndwara muri iki gihugu cyacu. Harimo siporo yakadufashije kugira ngo twirinde izo ndwara nk'uko tuzishikarizwa kenshi. Ariko usanga ubukangurambaga ari byo buke.
Yego, ndagukurikira.
Ubukangurambaga ni bukeya, ugasanga siporo ntabwo bayikundisha abantu, kandi ariyo yakadufashije kugira ngo turwanye izo ndwara. Ikindi nabazagaho ni ku zino ndwara za asima n'ubuhumekero. Ese ziriya ndwara ivurwa igakira? Ese iterwa n'iki? Ibibazo nagira ngo tugeho. Murakoze.
Urakoze nawe.
Yego.
Profesor Mucumbitsi, umwanya ni wawe.
Yego. Amaraso sinumvise neza.
Yabajije ati indwara y'umuvuduko munini w'amaraso ni hereditaire? Hereditaire tubwiye abanyarwanda n'abarundi batwumva. Yego, ariko dusobanurira abarundi n'abanyarwanda, mbese ni uruhererekane iby'ababyeyi baha abana, abana bakavukana nk'indwara ababyeyi babo barwara, nibyo twavuga ko ari hereditaire. Arabaza rero ati iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ni hereditaire, atese iterwa n'iki? Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Icya kabiri ati asma cyangwa se indwara z'ubuhumekero irakira, atese nayo yabiterwa n'iki? Nibyo bibiri
yavuze no ku bya siporo, ngo uko batahamagarira abantu cyane, batabakangurira cyane kugira bayikore.
Yego.
Umuvuduko mwinshi w'amaraso nigeze gusobanura yuko hari n'igice kimwe wavuga yuko gituruka kuri kamere y'umuntu, ni ukuvuga n'ababyeyi bawe cyangwa abandi mu muryango wawe hari abarwaye umuvuduko w'amaraso mwinshi, byongera amahirwe make yuko nawe wawugira. Ariko ntabwo ari hereditaire, kubera yuko buri mwana siko abirwara. Ni ukuvuga ngo kuko indwara hereditaire zirimo, ubundi iyo babivuze gutyo bavuga ko umwana wese ayirwara cyangwa se abenshi bayirwara, ariko siko bimeze. Ariko niba iwanyu barwara umuvuduko w'amaraso mwinshi, bishobora nawe kugushyikira, cyane cyane noneho udakoze ibikenewe kugira ngo wirinde. Ni ukuvuga ukore siporo, ureke kurya umunyu mwinshi, ureke kugira ibiro byinshi n'ibindi. Kuvuga rero ngo iterwa n'iki nyine, ni ku ruhande rumwe niyo kamere yawe, impamvu nasobanuye ko n'abakene batarya byinshi, bahora mu mirima, bakora imirimo y'ingufu, bashobora kuyirwara. Ariko ku rundi ruhande ishobora kuza ari nyiriribizi kuri bya bindi nasobanuye byo kuba ufite indyo itabereye umubiri, urya amavuta menshi, urya umunyu mwinshi, ntabwo tujya tuvuga bihagije. Umuntu burya ntaba agomba kurenza akayiko gatoya kariya k'isukari k'umunyu mu munsi, kandi muzi ko twese akenshi turawurenza. Kandi noneho ukagira n'ubunini bukabije, ukabarwara izindi ndwara zitandura zishobora gutuma na diyabete iziramo, nako n'umuvuduko w'amaraso uziramo nk'uyirwaye diyabete. Rero impamvu y'umuvuduko mwinshi w'amaraso ni ukw'izo mpande zombi. Ku byerekeye asima navuga yuko ariko hipertansiyo nongereho ikindi kimwe, sinibuka niba nabyo hari icyo yabibajijeho, ariko ugomba kunywa imiti kandi ukayihoraho ni gakeya, utangira kurwara umuvuduko w'amaraso ngo uzakire burundu ureke n'imiti, kereke ari impamvu runaka yayiteye nyine ikavaho. Ariko kandi ikindi ni uko nirwicaruhoze nta kimenye kigira. Niyo mpamvu nyine twavuze nawe mu giturage hari abayigira bakazabona yamugaye bakajya bamuroze cyangwa iki, kandi ari uko awumaranye umutwe mwinshi w'amaraso awumaranye igihe, nta bundi buryo bwo kuyimenya itagiye kwipimisha
kwa muganga.
Niyo mpamvu dukangurira abantu kujya bipimisha buri muntu akamenya imibare ye. Ibyo ni ibintu duhora twigisha. Umuvuduko w'amaraso bagomba kuwupima urengeje imyaka 35 rimwe mu mwaka ari ukwiye kwipimisha. Kandi bakanagupima isukari mu maraso ko na diabete ishobora kuza buhoro buhoro, kandi bakareba ko ibiro byawe bijyanye n'uburebure bwawe, bivuga yuko udafite ubunini bukabije. Iyo mibare buri muntu yari akwiye kuyimenya. Ni nayo mpamvu Leta yashyizeho ko mituweli izajya igishyurira rimwe mu mwaka ku bantu barenze imyaka 35, kandi ikaba n'ubwishingizi bundi bwose bubyemera ari RSSB n'abandi n'izindi sosiyete zitanga ubwishingizi. Rimwe mu mwaka ushobora kwipimisha atari uko ugiye urwaye, ari ukujya umenye uko uhagaze. Umuvuduko w'amaraso rero nta kundi wawumenya utagiye kwipimisha. Ibyerekeye asima iterwa n'iki? Akenshi iterwa na reji. Reji ni mu Kinyarwanda uko nabisobanura, ariko natange yenda urugero. Ushobora kuba umukungugu, harimo utuntu twa mikrobe tubamo ushobora kugutera kwitsamura cyane cyangwa gusemeka, ukazatangira uti ukarwara sima kubera ko ufite alerji kuri ibyo bintu. Ubwoya bw'injangwe bushobora kubitera, ubwoya bw'imbwa bushobora kubitera. Noneho rero n'ibindi, hari n'abantu wanukirwa n'ikintu agahita asemeka, ubukonje bwaza agahita asemeka. Kenshi ibyo byose biba bituruka yenda yahawe n'ababyeyi, kuko nka bya bindi nasobanuraga by'umuvuduko mwinshi w'amaraso, ushobora gusanga hari abantu mu muryango hari benshi bagiye barwariye asima cyangwa bafite za rezi zitandukanye. Nawe icyo gihe amahirwe makeya yo ko bikugeraho ashobora kubaho. Asima ariko iravurwa
igakira
bitewe n'icyo uriho n'icyo ufiteho alerji. Iyo ukirinze ugafata n'imiti igihe gihagije, asima ishobora gukira
burundu igakira, ntuzongere kwirwara.
Ishobora gukira rwose, ndetse hari ibyo nagereranya n'urukingo nabyo bishoboka, nubwo atari ibiye nikayenda ahantu hose ako basanze ufite alerji ku kiryo ikinigi gituma usemeka, hari uburyo bashobora kugukorera ikintu cy'urukingo cyatuma noneho uzajya urya ibyo bintu ntugire alerji. Ariko ibyo ni ibintu bihanitse, ntabwo nabisobanurira hano. Ariko utagiye no mu bintu bikomeye ushobora gukira sima wirinze ikiyigutera, ariko ugafata imiti. Ikinanirana kenshi ni uko imiti uba ugomba kuyifata igihe kirekire nk'umwaka umwe, ibiri, itatu mbere y'uko amakrize rwose agabanuka.
Ibyo byose ni ukuvuga ko ugomba kujya kwa muganga, kwa kundi wabivuze bakajya bagupima buri mwaka
rwose
kugira ngo umenye aho uhagaze.
Niko bimeze.
Kandi nk'uko wabivuze, ibigo byose by'ubwishingizi birishyura.
Birishyura gukora ibyo bita check up cyangwa kwisuzumisha kugira ngo umenye uko uhagaze rimwe mu mwaka.
Radio Ijwi rya Amerika.
Nuko muri minisiteri basanze abantu batabikoresha. Abantu ntibabikanguriye, ntibabimenya bihagije kugira ngo bajye kwipimisha. Nyamara ku kigo nderabuzima bashobora kugupima uwo muvuduko w'amaraso, iyo sukari ku rutoki, ni ibintu bashobora kugushyira ku munzani. Biroroshye, ibikoresho bisigaye bihari mu mavuriro urebyeyo.
Inshuti zacu rero, mwebwe muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, murabwiwe, ntimuzinanirwe. Nyine turaganira na Profesori Mucumbitsi Yosefu, ni umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda. Kuri telefone dufite na Tuwombe Swahiba.
ndabarira gatoya ariko ngaruke ku kintu cyerekeye ubukangurambaga kuri siporo.
Ye twari tukibagiwe n'ibyo
rwose wabivuze, ndumva hari uburyo dukangurira imbaga kuri icyo kintu atabitega amatwi, ariko ndibutsa yuko usibye n'ibiganiro bya siporo bisanzwe nk'ubu urugaga rwacu rukoresha siporo kuri televiziyo kuwa gatandatu no ku cyumweru, n'umukoci berekana ukuntu ushobora gukora siporo wicaye iwawe mu mirambere ya televiziyo yawe, iyo videwo ikajya kuri YouTube ikajya he ku buryo ushobora kongera ukayireba ugakora siporo ugahora witoza. Car Free Day itangiye gukwira igihugu cyose, bagafunga imihanda imodoka ntizijyemo kugira ngo mubone uko mukora siporo. Kigali, Nyagatare, Rubavu, Musanze, Rwamagana, mbese bitangiye gukwira ahantu hose. Ihuye ndetse Muhanga nayo vuba aha. Rero ubukangurambaga turabukora, ibiganiro nk'ibi ngibi tubihoramo dusobanura impamvu siporo ari cyo kintu cya mbere gituma umuntu ashobora kwirinda indwara nyinshi zitandura kandi zitamusabye amafaranga. Noneho rero ikibazo ahubwo twasanze bihera mu bana batoya, niyo mpamvu twashimishijwe n'uko Minisiteri y'Uburezi yashyizeho amabwiriza ku bigo by'amashuri ku buryo bagomba gushyiraho amasaha ya siporo mu bana, bagashyiraho ibibuga aho bakorera siporo. Twasangaga amashuri amwe atagira n'ahantu abana bashobora gusohokera biza gusa bagataha. Rero rwose ubukangurambaga burakorwa, kandi yewe imaze n'imyaka irenga icumi, nakwemeza yuko hari ikintu kigenda kiyongera ku buryo bugaragara bidasubirwaho.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Nk'uko nari maze rero kubibabwira mu kanya, turi kumwe na Tuombe Swahib kuri telefone. Tuombe. Ye ntabwo ari kunyumva kandi ari ku murongo, sinzi uko bigenze. Nuko.
Ndee.
Alo, uranyumva?
Na nishafi.
Ni wowe warugarutse?
Nishafi najya mu mvuge ku kantu kamwe. Ikibazo nyine mu mashuri koko babishyizemo. Ariko ugasanga abarimu barimo ntabwo bari karifiye kuri siporo. Ntabwo bafite ubushobozi, kuko nkanjye bivuga ndi muri taje nkanjye niga uburezi.
Yego.
Hari ikigo nagiyeho ugasanga umwarimu bahaye kwigisha iyo siporo yize indimi. Urumva ku muntu utarize siporo ntabwo byashoboka, ariko njyewe niga siporo kuyigisha mu Univerisite y'u Rwanda. Ubwo urumva rero ni rwa rugamba rugikomeza, birasaba kuba abo bantu nyine bayigisha nabo bari karifiye kuba bigisha ibyo bazi. Niyo nama bashyiramo abarimu babifitiye ubushobozi, apana gushyiramo abarimu kumva ko bagize, kandi n'izo materiyeri zo gukoresha ntayibuga ntacyo. Urumva birasaba ubukangurambaga n'uko ibyo bibuga byaboneka kugira ngo abantu bakore, abana bihere hasi mu bana bizamuke, nibakura babyiyumvamo barumvishe siporo ko ari ingirakamaro, bizafasha kugira ngo wa mubare w'abantu badakunda siporo wiyongere, none ugabanyuke na za ndwara zibashe kugabanyuka kubera ko abantu babashe gukora siporo.
Yee kundi ubone, ndagushimiye.
Yego cyane, murakoze.
Yee kandi ugire umugoroba mwiza. Yee Profesa, ku byo avuze hari icyo wakongeraho?
Oya rwose ndemeranwa nawe. Birumvikana yuko ikibazo ni ubushobozi, ayo mashuri yigisha siporo icya mbere cyo ndakeka ko atangiye vuba kandi ataraba menshi, kandi bisaba yuko abantu banabyumvamo bakajya kuyiga koko, bumva ko ari umwuga ushobora kugira icyo bageza nko mu bindi bihugu. Abarimu ba siporo ni abantu badashobora ubundi kubura akazi. Ubungubu kenshi byakorwaga n'abantu babyigishije, urebye abo twita abakoci kenshi bari abantu babyigishije. Ni byiza rero ko mu masomo noneho byagezemo no muri universite, twizere ko mu myaka iri imbere Minisiteri y'Uburezi izashyiraho noneho n'umwarimu wa siporo wihariye nk'uko mu bindi bihugu bikorwa kandi icyo gitekerezo rwose ni cyiza ndashimira ubivuze.
Ye twongere turebe tuwombe nimba ari ku murongo nimba twumvikana tuwombe we. Urakomeye.
Nakomeye.
Umwaka mwiza.
Tusangire.
Mukanya nari nkubuze.
Nari mvuye ku murongo gatoya cya kibazo cy'amarezo ndibaza.
Ese ubundi uherereye he?
Naherereye mu ntara ya Kirundo komine bwa Mbarangwe.
Yee. Uri gukurikira Radio Ijwi rya Amerika se?
Ndabikurikira neza cyane rwose ndabyumva.
None se ko FM zo mu Burundi zitagikora uyumvira hehe?
Ndayumvira mu Kirundo komine bwa Mbarangwe zone buhoro. Hano ibikorwa byanyu bandanya kugishikira umwanya ku mwanya nta ngorane kwa turi hafi y'umupaka wanyu.
Ni ukuvuga mufata ibiturutse ku minara yo mu Rwanda. Nuko. Ufite se ikibazo cyangwa icyiyumviro wasangira na Profesori Mucumbiki?
Mfite ikibazo. Ikibazo mfise. Nuko yavuze ngo ushobora ngo gukora ngo siporo ngo ukabasha kwirinda indwara nyinshi zitandukanye zerekeye nko kwiduruka ry'amaraso. Rero nagira ndamubaze none iyo siporo ushobora kuyikora mu ndwi kangahe cyangwa mu kwezi kangahe?
Urakoze cyane.
Ikibazo cyane.
Urakoze cyane tuwombe.
Ikibazo cyiza cyane kuko ntari nabonye uko mbivuga. Siporo icyo inzobere zigisha ni uko buri muntu akeneye gukora iminota 30 nibura iminsi 5 mu cyumweru y'imyitozo itagomba ingufu cyane yoroheje nko kugenda n'amaguru, cyangwa se ukaba wakora siporo y'isaha nibura 3 mu cyumweru irimo none ingufu ziyongereye nk'uko ko kwirukanka cyangwa gukina undi mukino nk'umupira cyangwa ibindi. Ariko byose hamwe ntuge munsi y'iminota 150 mu cyumweru. Nibyo ubushakashatsi bwerekanye ko iki gihe bishobora kukugirira akamaro. Iyo ujyayo rimwe tuvuge mu cyumweru, hari nk'abantu cyane abasirimu njya mbona hano bakagenda ku cyumweru gusa ko ariho babona umwanya akaba yakora ibirometero 12 ngahe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko bidahagije kuba bitagufasha nko gukora siporo nkeya buri munsi. Rero nibyo inzobere zisaba, kandi rero byumvikana ko nari mvuze abasirimu reka munyemerere mbanegure nubwo nanjye ndimo. Bakora iyo siporo ku cyumweru, barangiza bakagenda bagashyiramo broshete na byeri cyangwa na fanta. Ugasanga yenda n'ibyo yari yungutse muri ya birometero yakoze yenda hari ibisubiye inyuma. Ubwo ni ukuvuga rero si siporo gusa igomba kujyana n'iyindi mibereho yo kwitwararika ku bintu bimwe na bimwe, nibutse nyine kurya neza, umunyu muke, kutanywa itabi, kutanywa inzoga, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko nta nzoga nkeya. Mu myaka yashize bajyaga bavuga ngo ikirahure kimwe cya divayi gitukura ngo gishobora gutuma utarwara indwara z'umutima, ni ukubeshya. Byagaragaye ko atari byo, n'akayoga gakeya ka buri munsi ntabwo ari keza.
None se Profesa, nk'icyo gihe nyine abasirimu bavuye gukora siporo hanyuma bakajya muri za broshete n'amayoga, ubwo wabagira inama yo kunywa amazi ahubwo?
Amazi menshi cyane, kuko niyo uba watakaje, iyo wabize icyuya cyinshi. hari nawe avuganye ideri imwe mfite inyota ariko ideri ntabwo imara inyota amazi niyo amara inyota ubundi ku byerekeye umubiri ariko ukanywa gake nese mwakwirirwayo nyuma ya saa sita mwavuye gukora iyo marshe ngo ushobora gusanga uhavuye unyoye ibyere n'eshanu icyo gihe biba bibaye ibindi
ubwo rero abasirimu bahite bumviraho muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku bibazo by'indwara zitandura mu Rwanda nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibivuga nizo zihitana abantu cyane kandi na Profesori Mucumbitsi yatubwiye yuko mu bantu bose bapfa mu Rwanda byibura 44 ku ijana bazira indwara zitandura zirimo iz'imitima za diyabete iz'ubuhumekero yabirondogoye hanyuma rero Profesori Mucumbitsi Joseph ni inzobere mu byerekeranye n'indwara z'umutima cyane cyane iz'abana kandi akuriye n'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda mbere yuko dukomeza gatoya tubanze twumve aka gatangazo
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika dukomeze ikiganiro ku ndwara zitandura mu Rwanda na Profesori Mucumbitsi Joseph. By'umwihariko akorera mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali n'ibitaro bya gisirikare by'i Kanombe naho ni i Kigali. Profesori, uri inzobere umuhanga mu by'indwara z'umutima cyane cyane iz'abana. Abana bo barwara umutima gute babiterwa n'iki ko abantu bakuru bo nyine wabisobanuye bihagije n'abana tubavugeho bo baziterwa n'iki?
Icyambere ni ikosa riba umutima uri kuremwa umwana akiri mu nda ya mama ku buryo ashobora kuvuka afitemo ikosa ari umwenge utagombye kubaho agacamo amaraso aho atagomba kunyura ari utudirishya tumwe tw'imitsi imwe n'imwe tufunguka nabi tudafunga neza n'ibindi bitandukanye ibyo bavuga ko abantu 89 mu banija 1000 bavutse bashobora kuvuka bafite agakosa nk'ako ngako nta kibitera na accident nta bwari ikosa rya mama cyangwa rya papa birashoboka izo ndwara nyinshi ziba zidakeneye kubagwa ariko harimo abana bafite amakosa akomeye mu mutima ku buryo badashobora kubaho kenshi bikavamo atarageza igihe cyangwa se yanavuka akamara amasaha make cyangwa iminsi mike noneho hakaba izindi zishobora gukira ari uko bakubaze bagasatura umutima bagafungura bakajya gukosora iryo kosa riri mu mutima ibyo bisaba ubushobozi n'ibikoresho mu Rwanda bifite ikibazo cyo kugira bihagije uburyo amakipe y'abagira neza ajya ava hanze twatangiye kuzana kuva muri 2006-2008 aza rimwe mu mwaka akaba ari yadufasha kuvura abana bakeya abandi hagati aho leta akaba abo yohereza hanze mu Buhindi cyane cyane wahendutse cyangwa se iyo bashoboye gutegereza bagategereza kuzabona ayo mahirwe ariko dufite icyizere yuko miteri y'ubuzima n'abagira neza n'abatanyabikorwa barimo barubaka ikigo kizashobora kubaga umutima no mubana
ni kiriya kimasaka
ibuye rya mbere
imasaka ya Kigali
yuko yego imasaka twizera ko mu myaka nk'ibiri itatu yenda bazabashobora kuramira abana bamwe na bamwe bavuka nayo makosa ikindi kiciro ariko cy'uburwayi bw'abana kenshi bigiye hejuru kurushaho ko bitangira guhera mu myaka itatu n'itanu abana barwara gapfura cyangwa nyine bakayitabweho bihagije ngo bajye ku kigo nderabuzima babahe antibiyotike iyo ndwara ya nzine ikaba yazageza igihe itera umuriro ukabije umwana araremba rwose icyumweru kimwe bibiri akabyimba mu ngingo iyo batamujyanye kwa muganga n'icyo gihe birikiza hanyuma ariko uwo muriro ukaba wonona tumwe mu tudirishya turi mu mutima bituma amaraso atasubira inyuma aho ashaka hose ku buryo iryo kosa icyo kibazo gitangira mu myaka itanu itandatu nyine umutima ukagenda buhoro buhoro ubyimba kuzageza igihe atangiye kwahagira atangiye kutabasha kugenda ndetse byakaze akageza igihe abyimba ahantu hose iyo ndwara rero rheumatic heart disease ntabwo muri kinyarwanda twari twabona ariko bituruka ka mikorobe kitwa streptokoki rero ni indwara y'abakene y'abakene bativuza bihagije batajijutse bihagije bafata iyanjine bakayikira n'umuravumba ikoroha ariko mikorobe ntaho igiye ku buryo nyuma y'icyumweru byongera uko bigaruka gutyo rero niko amahirwe make yiyongerayo kugira ngo ugire wa muriro tuwita warubaga impande noneho byonona umutima wawe iyo ndwara nayo iteye ikibazo cyane kuko twibaza yuko mu gihugu ushobora gusanga harimo abana barenga ibihumbi icumi cyangwa abasore kuko bishobora kugenda buhoro bakazakubona bakazatangira kubibona umaze kuba ingimbi cyangwa se uri na mukuru hari ababyeyi bamererwa nabi ku nda ya mbere yajya kubyara akananirwa guhera kubera yuko umutima unaniwe kubera ko gutwita byatumye umutima unanirwa vuba ndetse hakaba ubwo bimuviramo gupfa arimo abyara rero ni ikibazo gikomeye kuko dukeka ko mu gihugu hari byibura ibihumbi nk'icumi by'abantu bakeneye kubagwa izo valve kuko iyo zononekaye nta kindi ushobora gukora usibye gufungura igituza ukagenda ukaziremengatanya nanone cyangwa se ukateramo utudirishya tw'icyuma dusimbura ingingo duteye na tw'ikibazo kuko icyo gihe uba ugomba kunywa umuti ubuzima bwose umuti ubuza amaraso kuvura batazaza ngo azire cya cyuma rero ni ikibazo gikomeye dusangiye n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere hari miliyoni zigera kuri 300 uyu mwaka mu isi zirwara iyo ndwara ku buryo rero cyane cyane muri Afurika iri munsi y'ubutayu bwa Sahara bivuga ko ariyo ndiri y'iyo ndwara ariko tutibagiye ko na Amerika y'epfo na Aziya ibice bimwe bagifite iyo ndwara nk'Ubuhindi barayifite byinshi rero ubwo n'ibyo byiciro bibiri navuga by'indwara z'umutima mu bana icyo nageraho abantu inama kindi ni uko
yego
kenshi umwana muto uvukanye ikibazo cy'umutima ubibonera ko umwana adakura atiyongera ibiro ahora arwaye inkorora ahora ahumekera hejuru kandi abira icyuya umwana wawe uri munsi y'amezi atandatu niba ubona ameze gutyo jya kwa muganga kuko ari abo njya mbona ugasanga nkaese kuki ubu umwana ageze ku mwaka n'igice ngo namujyanye ku kigo nderabuzima ngo ntinze ngo naho ngiye banyuma transfer yo kugira ngo ngende ngo bakajya bampa imiti y'inkorora. Turacyafite ikibazo rero cy'ubukangurambaga bukenewe cyane, kuko amwe mwayo makosa mu mutima bashobora no kuyabona umwana akiri muri materinite akivuka, iyo bapimye oxygene ku gatoki kandi ibyo byuma ahantu henshi bisigaye bihari, ni uko abantu baba batabijijukiwe ngo babikoreshe uko bikwiye. Ndetse mu bindi bihugu ni imwe mu mpamvu abana bavuka bakanataha ariko nyuma y'ibyumweru bakamugarura kwipimisha ngo barebe ko ameze neza, kubera yuko kenshi ibimenyetso biza nyuma y'ibyumweru bibiri. Iyo akivuka nta kintu wigeze ubona.
None se profese, ubwo ngubwo bivuze yuko n'abana mu by'ukuri nk'uko abantu bakuru basabwa kujya kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze buri mwaka byibura rimwe, n'abana niko bigomba kugenda ubwo ngubwo?
Oyaye, ndasinavuga ibyo ariko navuga ngo bibone ibimenyetso bidasanzwe, kuko nk'ubundi abana bagomba gukurikiranwa kuva bavutse ku byerekeye imikurire. Yagombye ubundi ku kigo nderabuzima ndetse guhera mu mudugudu ku mujyanama w'ubuzima yagombye kureba abana batiyongera ibiro bakunda kurwara inkorora. Abo bana baba bagomba kujya gupimwa ku kigo nderabuzima, ariko ntibatinde ntibanatinye kuba bamwohereza ku bitaro by'akarere. Kenshi haba hari n'umuganga w'abana usobanukiwe ibyo bintu, ushobora gukeka ko hari indwara y'umutima, noneho akakohereza mu bitaro bya referanse i Kigali, kuko abaganga tuvura indwara z'umutima turacyari batatu gusa mu gihugu cyose.
Muri bake cyane
turi Kigali, nubwo tugenda hanze no hino, ariko ibikoresho dukenera bya ekografi biba mu bitaro bya referanse gusa. Icyo gihe baba bashaka bagomba kukohereza. Kibazo nuko iyo batinze nicyo kintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu mbitiga nkangurira ababyeyi kubyitaho. Iyo afite amakosa amwe n'amwe nk'iyo myenge mu mutima, iyo arengeje amezi atandatu icyenda aba atagishoboye kubagwa, byararengeranye. Ubwo usanga baza bakahanyohereza nkapima nkakumubwira umubyeyi rwose yihangana, ariko ntawe ugishoboye kumuvura no mu isi yose, kuko yarengeje igihe. Hari amakosa amwe n'amwe abagomba kuvurwa mbere y'amezi atandatu.
None se nk'ubwo ngubwo rero iyo atavuwe igihe cyararenze no gutera utwatsi umwana bashobora gupfa?
Icyo gihe dukomeza kumufasha n'imiti, ariko tuzi neza ko atazisazira, kuko kenshi nk'ubwo iyo arwaye imisonga cyangwa ikindi aba afite umuvuduko w'amaraso mwinshi cyane mu mitsi ya buri bihaha, ku buryo iyo arwaye imisonga cyangwa indi ndwara y'ubuhumekero kenshi ishobora kumuhitana kubera icyo.
None se izo ndwara zo mu bana mubona nabo zigenda ziyongera cyangwa mbese ibyo bihagaze bite?
Ntabwo ziyongera, nakubwiye yuko abana 8-9 ku gihumbi bavuka baba bafite agakosa mu mutima, yenda kadakomeye muri bose ariko kaba gahari. No muri Amerika nuko, n'i Buraya nuko. Ni ukuvuga icyatuma bavuga ko ziyongera ni uko noneho dusigaye tuzi kuzibona, kuko no mu ndwara zitandura nyinshi zimwe na zimwe nk'amakanseri amwe kuvuga ngo byariyongereye ntabwo jye nemera ko ari byo, ahubwo byaragaragaye kurushaho. Indwara z'umutima mu bana rero ni kimwe, cyane cyane abo ngabo nyine bafite amakosa bavukanye baba bahari, nuko kenshi bitamenyekana. Nuko kenshi agera akarwara umusonga afite ukwezi agahita apfa, batarayi bazi ko arwaye umutima. Nuko ishobora kuba ku buryo bwinshi, ariko ntabwo ari uko ziyongereye, zirahari. Ni uko noneho bantu basigaye bazibona kurushaho, ariko ahubwo dukwiye kuzibona kurushaho cyane.
Profesa, reka twongere twumve akandi gatangazo mbere y'uko tugenda ku musozo. hanyuma rero n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika nduzi uyu munsi barumbye sinzi impamvu batitabiriye ikiganiro cyane kandi ari ikiganiro kiryoshye n'umuvumbi
niko haguye imvura yenda hamwerezo zanze cyangwa
Mu Rwanda imvura yaguye cyane
Mu Rwanda imvura iri kugwa wahamagaye twatangiye ikiganiro rwose yari byinshi ariko ndawe nigabanutse
ntabwo yumvikanaga rero muri telefone
ni byiza
twumve rero aka gatangazo mbere y'uko tujya ku musozo
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Usibye rero kuri iyo mirongo Diane Nini nahazwe amaze kubabwira mukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu naho kuri internet ni www.radioyacu.voa.com turi no kuri Instagram nayo ni VOA radio yacu turaganira rero na Professor Mucumbitsi Yosefu no umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda ariko ni muganga wazobereye mu by'indwara z'umutima cyane cyane izabana akorera mu bitaro byitiriwe umwami Faisal n'ibitaro bya gisirikare by'i Kanombe i Kigali mu Rwanda Professor ubundi rero urugaga rwanyu nkuko atubwiye mu cyongereza ubundi rwitwa Rwanda Non Communicable Disease Alliance yego nuko watubwiye yuko rugizwe n'imiryango igera kuri 20 cyangwa irenga 20 mukorana na leta gute mu magambo make yatwanzura mu magambo make yatwanzura
kuva 2011 ndetse imiryango iri mu rugaga rwacu yagiye ikorana na Minisiteri y'Ubuzima cyane cyane n'ishami rishinzwe indwara zitandura ku buryo twagiye dukorana mu gukora za strategi z'uburyo bwo kuvura indwara zitandura n'ejo bundi strategic plan yasohotse twagize mbese tuba nk'aba expert cyangwa se tukagira icyo tubafasha mu gutegura ibintu bimwe na bimwe nabo bakadufasha natanga nk'urugero izi ndwara zitandura zigira ku isi yose zigira umunsi w'indwara z'umutima tukagira umunsi wa diyabete tukagira umunsi wa kanseri tukagira umunsi w'indwara z'impyiko iteka icyo gikorwa iyo kigiye kuba mu mwaka dusigaye dufite dukorana na RBC na Minisiteri y'Ubuzima tugategura igikorwa hamwe ku buryo kigira ingufu kurushaho kugira gikangurira imbaga kumenya iby'izo ndwara hari n'ibikorwa bindi byo bya kampanye zo kwigisha no gukangurira imbaga kubita ku ndwara zitandukanye zandura zitandura rero leta dukorana neza mu bwuzuzanye niko navuga
Professor Mucumbitsi Joseph ndagushimiye cyane rwose ukomeze rero ugira amahoro
ariko nakubaza akabazo se wanyemerera
yego nakwemerera ariko twihuta kubera ko igihe kiragiye
ikiganiro nk'iki cyungwa n'abantu benshi
yego
nta n'ibindi biganiro byerekeye ubuzima yenda by'umwihariko cyangwa ituma nyine umuntu ya twafatanya gukangura imbaga kwizi indwara zitandura ko nk'ubu ngubu uwo muvuduko w'amaraso ntitubivuze ngo tubirangize ibya diabete ntitubirangije.
Reka tuze kubivugana kuri telefone, ikiganiro kirarangiye. Inshuti zacu ndabashimiye.